obodo nke dị n'igwe ebe ndị nsọ gala. Onwere obodo nke dị n'igwe ebe ndị nsọ gala. Onwere obodo, obodo dị n'igwe. Obodo ma obodo na-enwenwu, ọ na-enwu dị ka ihe. Onwere obodo nke dị n'igwe ebe ndị nsọ gala. Onwere obodo nke dị n'igwe ebe ndị nsọ gala. Onwere obodo, obodo dị n'igwe, nwanne m. Obodo ma obodo na-enwenwu. Anya mmiri adịghị n'igwe ebe ndị nsọ gala. Obi ntiwa adịghị n'igwe ebe ndị nsọ gala. Onwere nwere ụwa adịghị n'ebe ahụ, nwanne m. Obodo ma obodo zuru oke, gekwa ntị. Adala mba n'ụzọ ije ebe ndị nsọ gala. Erela ọnọdụ gị n'ụzọ ije ebe ndị nsọ gala. Anya hụbeghị, ntị anụbeghị, ọbabeghị n'obi mmadụ. Bụ ihe Chineke doziri ndị hụrụ ya n'anya. N'ezie, onwere obodo nke dị n'igwe ebe ndị nsọ gala. Onwere obodo nke dị n'igwe ebe ndị nsọ gala. Onwere obodo, obodo dị n'igwe. Obodo ma obodo na-enwenwu, ọ na-enwu dị ka ihe. Onwere obodo nke dị n'igwe ebe ndị nsọ gala. Onwere obodo nke dị n'igwe ebe ndị nsọ gala. Onwere obodo, obodo dị n'igwe, nwanne m. Obodo ma obodo na-enwenwu. Oh yes.
Onwere obodo nke dị n'igwe ebe ndị nsọ gala. Onwere obodo nke dị n'igwe ebe ndị nsọ gala. Onwere obodo, obodo dị n'igwe. Obodo ma obodo na-enwu enwu.
Anya mmiri adịghị n'igwe ebe ndị nsọ gala. Obi ntiwa adịghị n'igwe ebe ndị azọpụtara. Onwere nwere ụwa adịghị n'ebe ahụ, nwanne m. Obodo ma obodo na-enwu enwu, gekwa ntị ọzọ. Adala mba n'ụzọ ije ebe ndị nsọ gala. Erela ọnọdụ gị n'ụzọ ije ebe ndị nsọ gala. Anya hụbeghị, ntị anụbeghị, ọbabeghị n'obi mmadụ. Bụ ihe Chineke kwadoro ndị hụrụ ya n'anya. M ga-akọrọ gị eziokwu banyere Jizọs. Ọ bụ ezi enyi dị mma, kwesị ntụkwasị obi. Ọ bụ ya gbanwere ndụ m n'ozuzu oke. Mere m ihe ọ dịghị enye ọzọ pụrụ ime. Ọ dịghị onye na-elekọta m ka Jizọs. Ọ dịghị enyi nwere obiọma ka ya. Naanị ya bụpụrụ mmehie n'ọchịchịrị m. Ọ na-elekọta m ka ọma.
Ọ dịghị onye,
ọ dịghị onye na-elekọta m ka Jizọs. Ọ dịghị enyi nwere obiọma. Ndụ m juru na njọ mgbe Jizọs chọtara m. Juru n'imere ebere na ahụhụ. Jizọs metụ m aka dike nke ịhụnanya ya. Were duba m n'ezi ụzọ nke m gaga.
Ọ dịghị onye na-elekọta m ka Jizọs. Ọ dịghị enyi nwere obiọma ka ya. Naanị ya bụpụrụ mmehie m n'ọchịchịrị. Ọ na-elekọta nke ọma.
ona nonyerem na gbamu mekubochi nwe na oto kwihu na nya ya karia mapo ima inyo jiri bia zaputam rembem gahiru ngozi ya nebube odigo nye nele kota ka Jesus odige nyiwe robio ma kaya nani ya buburu meye mno chichiri onele kota mwoko ma odigo nye nele kota ka Jesus odige nyiwe robio ma kaya nani ya buburu meye mno chichiri onele kota koma. Nadi mfe ni me Jesus ni me ya kaina dindu biazo bendu gini me Jesus ega hona Jesus adiada ndu nadi mfe ni me Jesus ni me ya kaina dindu biazo bendu gini me Jesus Ega hona Jesus adigada odiada donadi fe ni me Jesus ni me ya kaina dindu kanina dindu yaso bendu ki ni me Jesus Ega hona Jesus adigada Tutu na chuzo, ebuzo na digi Nebenye maka, na digi Mokacha si madi, nime Jesus Biazo benduge nime ata Ndu na di mfe, nime Jesus Nime ya kaina dindu Biazo benduge nime Jesus Ega hona Jesus adigada Nganga butuzo didesoya Chukwa chogindi pako Chineka chogindi pako Nganga butuzo didesoya Chukwa chogindi pako Chineka chogindi pako Nuru yao Nganga butuzo didesoya Chukwa chogindi mpako Chineka chogindi mpako Nganga butuzo didesoya Chukwa chogindi mpako Chineka chogindi mpako Chineke Jesus adige mempako Okerelo wacho ya mamo dige mempako Osaruku muzia ezanya dige mempako Adige juwe monu chineka chogindi pako Nebukadineza kuruku mpako nye Jehova Siabu mezu wanile eze Babylon die bube Chineka napuyobi chubayo ya ezaborano Adige juwe monu, chineka chogindi mpako, ewo. Nganga butuzo didesoya, chukwa chogindi mpako, chineka chogindi mpako. Nganga butuzo didesoya, chukwa chogindi mpako, chineka chogindi mpako. inwere ụlọ mara mma ha bụ ngọzi chi na-enye, inwere akụnụba ha bụ ngọzi chi na-enye, inwere ụmụ mara mma ha bụ ngọzi chi na-enye. Adịghị eji onwe mmanụ, Chineke achọghị ndị mpako, Ekwensu bụ nna ndị mpako, Jehova si n'igwe chụtue ya. Mpako jọrọ njọ, ọdịda na-eso ya. Iweda onwe n'ala, nwanne m na-eweta mbuli elu. Sọpụrụ Chineke, Chineke achọghị ndị mpako. Ewo,
nganga bute ụzọ, nganga bute ụzọ, nganga bute ụzọ, dide so ya. Chukwu achọghị ndị mpako, Chineke achọghị ndị mpako. Nganga bute ụzọ, nganga bute ụzọ, nganga bute ụzọ, dide so ya. Chukwu achọghị ndị mpako, Chineke achọghị ndị mpako.
Fere egbuo onwe ya, Adonije egbuo onwe ya, Vashti eze nwanyị egbuo onwe ya, ọ bụ n'ihi mpako. Heman alawo onwe ya n'ihi mpako. Mpako jọrọ njọ, ọdịda na-eso ya. Nebukadneza ghọrọ anụ ọhịa, Belshaza alawo n'ihi. Herod anwụwo, ikpuru eriwo ya na ndụ. Ewo, agamaka ole ghara, Chukwu achọghị ndị mpako. Chineke achọghị ndị mpako. Ewo,
nganga bute ụzọ, nganga bute ụzọ, nganga bute ụzọ, dide so ya. Chukwu achọghị ndị mpako, Chineke achọghị ndị mpako. Nganga bute ụzọ, nganga bute ụzọ, nganga bute ụzọ, dide so ya. Chukwu achọghị ndị mpako, Chineke achọghị ndị mpako.
Anụmanụ bi n'ọhịa, anụmanụ
nasi na chuku debube onye nemema
chineke midima chineke midima chineke midima aina sini debube
ojo kunere aga
chineke midima
chuku kelibwe na la
chineke midima
eze ihanyi o
chineke midima
okayo me aina sini debube ode madim nobi
chineke midima
chuku kelibwe na la chineke midima eze ihanyi o
chineke
Chineke idema akajua idebube meso magio agama kole ara eze aina sini diebube inwe gato moli
Chineke idema
chuku kerigwe na la
Chineke idema
eze ihanyo
Chineke idema
na rekeleo aina
sini
Chine, 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 chine,
chine ke midima
Okayo me,
chine ke midima
Eze mo,
aina sini diebube
Ji pe na biaru so ole bigano magye joku me biwanka
ole bigano
magago koto rainile
ole bigano
ogade furo biganga
ole bigano
ole bigano
mo pipi pasogada ole bigano mogada sike we motendi nwurawo ole bigano Gada samu o le bigano mo biki pasogada o le bigano mogada sike we motende nwurawo o le bigano mbe ogada
ogabo olembe ogabo rolembe ka jesus gabiane kubeya ikmoronde azoptara weba no bodo ma o Bondiji kere onwe akoma Ogabono olembe ka Jesus Gabutihe nebubea Itmoronde asoptara Weba nobodo maho Bondi kwa doro onwe akoma
Odi onye mara mogabia oneloa Kanye moranya necheche
Mwane mo
Odi onye mara mogabia oneloa Kanye moranya necheche Odi onye mara mogabia oneloa Kanye moranya necheche
Ogabono olembe, ogabono rolembe, ka Jesus, kaputi ye nebubea. Itmoronde asoptara, weba nobodo maho, bondiji kere onwe akoma.
Odigonye mara mogabia onelo wao, kanye moranya necheche.
Mama gya o,
odigonye mara mogabia onelo wao, kanye moranya necheche. Chee
Obara Jesus na sacha mehe Asikwa na onacha kakwa uhie Mobu neji oji dika unyi Jesus ga sacha gikaria snow Obara Jesus na sacha mehe Asikwa na onacha kakwa uhie Mobu neji oji dika unyi Jesus ga sacha gikaria snow Wane mwoke karia snow Jesus got such a carrier snow. One name, one carrier snow. Carrier snow. Jesus got such a carrier snow. Obara Jesus na sacha mehe Asikwa na onacha kakwa uye Mobu neji oji dika unyi Jesus ga sacha gikaria snow Obara Jesus na sacha mehe Asikwa na onacha kakwa uye Mobu neji oji Jesus got such a gig carry us low. One more carry us low. Carry us low. Jesus got such a gig carry us low. One carry us low. Carry us low. Jesus got such a gig carry us low. Nezia carry us low. Carry us low. Jesus got such a gig carry us low.
Jesus nedum kuboji dula gamiwe mbe sobungu wa na gumbe kewa na pia niwe kamgezu ike na babu meri Jehovah ezenkeliwe dulam nulong kiwe dulagam niwe Jesus ne dumwayo ekwela kamwagi pafwe dulam nulong
Siteno bumiri kampokuro ya Ezekeri weno wazaram Onyene wegi madu bere bere Chuku keri weno wazamo zamo zamo Siteno bumiri kampokuro ya Ezekeri weno wazaram Chuku zamo eze zame bere Chuku na onyo miko zamo Site na sobu wa kampokuru ya Ezekeri gwenu wa saram osawomo Chuku saram Eze memalamo Ezekeri gwenu wa saram Site no bumiri kampokuru ya Ezekeri gwenu wa saram Momemo yao Chukwe memalamo Eze mama o Chuku keri gwenu wa o Site na sobu wa kampokuru ya Ezekeri gwenu wa zara
Oh yes
Onye enewe
pere pere si chukuna onyo miko samo samo si teno gumiri kapokoro ya ezekeli gweno wabuli melo onye enewe ginyaka pere pere si chukukeli gweno wa samo 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 si teno gumiri kapokoro papa ezekeli gweno wa salamu oh chuku samo Ezezame pere, chukuna onyo miko zamo Site na sobu wakampo kuru ya Ezekeli gwenu wa saramu Mosa womo, chuku saramu Eze memalamu Ezekeli gwenu wa zawo Site no mumiri kampo kuru ya Ezekeli gwenu wa zawo Omemalamu, chukwe memalamu Mama, chuku keri gweno wa onyukwa Site na sobu wa kampo kuru ya Eze keri gweno wa zara Chineke keche gari woro na meyegi kionya morozo ole kisie bindugi nimu waka ibu obya samu ibyo bigi odika ke Christ ndiozo hana utaya na ndugi samu oburu no digo twa ulele wane wema weta Jesus geta samo ibyo bigi odika ke Christ ndoso hana hutaya na ndugi samo aburu no digo twa ulele wane wemba weta enyi Jesus geta Chineke onye ke pebi woro nando na wu isogide Jesus ole kisie kwesi tu kwasi obi na pebi ipebi woro kionya zoptara seta okunko nye wae kogwaragi anama pyo soso ole kisie bio bigi nogeta imwere ni muwa samo Ibyo bigi odika ke Christ Ndiozo hana utaya na ndugi Oburu no digo twa ulele Wane wemba weta Eni mesu sogita Samo Ibyo bigi odika ke Christ Ndiozo hana utaya na ndugi Samo Oburu no digo twa ulele Wemba weta obu aboge Kenyi Mesu zogeta Bile bile soro Jesus Bile bile soro Jesus inanu Ubu abu yogi jegari nanu aro lele Ubu abu yogi bidi kisicho Ubu abu gife chuku ni memu nezioku Ubu abu gife chineke ni memu nezioku Omwa madu Bile bile soro Jesus Bile bile soro Jesus Ubu abu yogi jegari nanu aro Babu yogi jagari na meye
babo gife chuku ni memoneziyoku o babo gife chineke ni memoneziyoku bile bile solo Jesus Urobegi soro Jesus Obabu yogi jegari nanwaro Jejimi wo chabu bode kwanso Obabu gife chuku ni memo nezi oku Obabu gife chineke ni memo nezi oku Nolo ya o Bile bile soro Jesus Ke mwamado Bile bile soro Jesus Obabu yogi jegari nanme Babu yogi jegari na me, o babu gife chuku ni memo nezio, o babu gife chineke ni memo nezio, buro begio, bile bile soro Jesus, bile bile o, bile bile soro Jesus, o babu yogi jegari na nualo, o babu yogi jegari na me, o babu gife chuku ni memo nezio. O babo gife chineke ni memo nezioku.
Yes. Imama chineke jebube kapwewe yo jebube Imama gyo imama gyo imama gyo jebube Imama gyo imama gyo imama gyo tunanya Imama gyo imama gyo imama gyo jebube Imama chineke jebube kapwewe yo jebube Kapwewe yo jebube kapwewe yo Kapwewe yo de mobi mo jebube Kapwewe yo modigi yo yiro kemanyo Sita nebi ebi garaga iye bukibu chuku keri gwenala ode gunaga okachama bifegi ni muwa o bidiro bi muma kampere gyo ide bube kampere yo ode bube kampere
Chineke, come walk away, Puanoru, Anye bondiaga Jesus neme madu kahapwa nolu Madonna ngoko bochi anasude ni mobi Jesus na mo unubia sorondiaga ya na puta madu kanyina kanu naga ege Mary naga omochi neke Neso Jesus kubochi Remai gezu kona leze Kanye naganu Naga aige we meri Naga gimwachi neke Neso Jesus kubochi Remai gezu kona leze Jesus bodibia na gloria Oge mekiwe puanoru Nelobe calvary po uru gwonzo Potake madu Onyezo pota nguru Izo pota ndimehe Ongunu do dingozi Koge nyebia kwere nokuya Jesus bodibia na gloria Oge mekiwe puanoru Nelobe calvary Ko uru gwonzo Potake madu Onyezo pota nguru Izo pota ndime Ongunu do dingozi Koge nyebia Kwere nokuya Kanye naganu Naga aige Mary Naga kimwachi neke Neso Jesus kubochi Remai gesu kona leze Kanye naganu Naga aige Mary Naga kimwachi neke Umuchi neke Neso Jesus kubochi Remai gesu kona leze
Naga
aige we meri Naga gimwachi neke
Neso Jesus kubochi Remai gezu kona leze
Ihe jegu aputa wono wa Mehe adi euta kwa madoso Ole bemge sonari ihe jamo Mabu ini megi chuku keliwe
Chebem chineke nam
Uwajoronjo
Chebem chineke nam
Obiko chebem chineke nam
No burundo Okenku kegi No burundo Okenku kegi
Uwajoronjo
Chebem chineke nam
Ebem babamu
Chebem chineke nam
Obiko chebem chineke nam
No burundo Okenku kegi No burundo Okenku kegi
Ihe neme Kamado manonya Jupitera ebeni nenuwa Ole bemge zonari iende amabo ini megi chuku keliwe Mabo ini megi chuku keliwe Oga na siri juru ni memado Aho Jupitera ebeni nenuwa zonari ihe ndị ama ọ bụ n'ime gị Chukwu nke eluigwe, ọ bụ n'ime gị Chukwu nke eluigwe.
Chebe m Chineke na
ụwa jọrọ njọ,
chebe m Chineke na
obiko,
chebe m Chineke na n'obodo ndo, oke nkuke gị n'obodo ndo, oke nkuke gị.
Madụ ndị na-egborita onwe ha site n'ihi ego nkanye ukwu nkụwa n'ala n'ihi, olee ebe m ga-ezonarị ihe ndị a ma ọ bụghị n'ime gị Chukwu nke eluigwe. Madụ ndị na-egborita onwe ha chai site n'ihi ego nkanye ukwu nkụwa n'ala n'ihi, lele olee ebe m ga-ezonarị ihe ndị a ma ọ bụghị n'ime gị Chukwu eluigwe, ma ọ bụ n'ime gị Chukwu nke eluigwe.
Chebe m Chineke na
ụwa jọrọ njọ,
chebe m Chineke na
obiko,
chebe m Chineke na n'obodo ndo, oke nkuke gị n'obodo ndo, oke nkuke gị.
Chukwu nke amamihe n'ike, nye ndị nke gị amamihe n'ike, ka ha wee mara ụzọ nke ha ga-eso. Baba n'ime gị Chukwu nke eluigwe, baba n'ime gị Chukwu nke eluigwe.
Chebe m Chineke na
ụwa jọrọ njọ,
chebe m Chineke na
obiko,
chebe m Chineke na n'obodo ndo, oke nkuke gị n'obodo ndo, oke nkuke gị.
Nọnyere m orube nwanyasị,
ọchịchị na-aba Jizọs nọnyere m,
mee inyaka na nkasi kwụsịrị
gị onye inyaka nke mbịa nọnyere.
Nọnyere m orube nwanyasị, ọchịchị na-aba Jizọs nọnyere m, mee inyaka na nkasi kwụsịrị gị onye inyaka nke mbịa nọnyere m.
Chimo nọnyere m orube nwanyasị, ọchịchị na-aba Jizọs nọnyere m, mee inyaka na nkasi kwụsịrị gị onye inyaka nke mbịa nọnyere.
Ọchịchị na-aba Jizọs nọnyere m,
mee inyaka na nkasi kwụsịrị
gị onye inyaka nke mbịa nọnyere.
Nọnyere m orube nwanyasị, ọchịchị na-aba Jizọs nọnyere m, mee inyaka na nkasi kwụsịrị gị onye inyaka nke mbịa nọnyere. Nọnyere m orube nwanyasị.